downloaded from ilovezedmusic.com.
Nalelo kabarika kasuwa mubumi wandi Lesa chachi neimwe komwaba Nalelo kafuma kasuwa mubumi wandi Lesa chachi neimwe komwaba Lelo ndine nsansa Pantumbu kirene chite mwiko chendo mweba umbile myulu Napali lelo mwanshibusha Defwa ya milumbe mweba pondo mwebe neba myulu Chishile mono busuma wenu Pali ya watensho mubidi Ala kanshinde pema Nakatula vanena bucha window Chishile mono busuma wenu Pali ya watensho mubidi Nati kanshinde pema Ala nalelo nakabala Kasuba mubumi wandi Lesa kanshichi neko mwaba Ala nalelo nakatula Kasuba mubumi wandi Lesa kanshichi neko mwaba
Tata You watch over me my faithful father In all of my distress there'll be no other That I'll be holding on to You're the one I run to Mumani Dalisa Mumayendere yanga You are my anchor
Walo sifute panjine mumani yanga
Chachine mweko mwaba Nalelo kafuma kasuba mumi wandi Lesa chachine mweko mwaba
Downloaded from ilovezedmusic.com